起我那些。
Femi Uno nikapatana na mchizi akanishow vile ameomoka nikamshow basi alipe bill tukiondoka kwanza sikuamini ile mtana potoka sasa mechi mimi na cheki jogo kuseme toboka haina issue niko na wacha nimpe vitu nikavua mimi ndio acheki kasitu leo kiuno nitampea na mchezo wakati tu lakini nashindwa wapi mti kwenye huu msitu hawezi amsha nikaona wacha tulale labda mida yake masai atadunga mshale masaa yake nasikia mimi naguzwa mkubwa kumbe da sio mchizi Johnny bonge la kunguni
aise unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam
kaniona fresh akaja press nikupe company mimi nikasema yes kaniomba hug to me kona so kiss harufu ya kwa padada mbuna so fresh ukinigea chuna usinlete noma tunachati utamu una screenshot we koma najipenda kinoma usinlete homa yani tumepuna makorona unlete ngoma mademu wa mjini kavu mulize brother babu tumia kinga ukishona kachora nge tattoo kidata faster na make up ita kukoste ya kinawa uso inabaki sura passport
aise unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam unauwa vibe unauwa unauwa vibe unanikata steam unauwa vibe unauwa
okay
unauwa vibe unanikata
shapata dem juice na marinate kijani kani guarantee doshi na dose ndani pilka pilka ya kuteremsha toja boy wangu kwa mlango anagonga anyways any friday ni melipa na kuna dem flani melika Uchi hata CD nimeva Niko ready kukama na die hata kama Tuzi tu, si, nimepige kura Washengi ofisini ni pesa wanakula Washa uza nchi sasa watakinda nini Ni sisi yani nyinyi, wajinga nyinyi